heart beat. What you call a girl, you did it. Only no more song of what's in. Last night you didn't tell me.
Well then, alright then, ngamba, ngamba, ngamba. Ja, echi tu fu o vango ja, ngamba. Well, zen kulinje. Abasajja banji bekubya kubya obufaananyi obulungi bw'oliko obuntagaza butagaza
ebyo byokola bya ddala guno mukwano gwa ddala ono obasinga mu kwambala ezo design za ddala ebyo byokola bya ddala guno mukwano gwa ddala kasmaira okenda bakaddala oli malayika bya ddala
so nice, my baby. I wanna touch you, my baby. I wanna hold you, my baby. Mekuba kukumba tukumbe, mekuba kubala tubale. Ibyo kunywa katusunde, ije kona tukende. Katunyumirwe, ebye ncha dwe byancha. Weta yongela tukunywe, tuchukube paka kumacha.
Ebyo byokola byandala. No mukwano gwa ddala ono obasinga mu kwambala ezo design za ddala ebyokola bya ddala ono mukwano gwa ddala kasmaira okenda bakaddala oli malayika bya ddala yewankuluza ze advit owatinkola nga yudidi olina omusango gwe wazenu last night you didn't tell me sweet night oh. Na make we dance to the rhythm man. DJ play this tune again. Katiko nigiza budigiza. Mbiokola mbabinyuma.
Mekuba kukumba tukumbe. Mekuba kubala tubale. Ibyo kunywa katusunde. Ije kona tukende.
Ebyo byokola bya ddala. Guno mukwano gwa ddala. Bono basinga mu kwambala. Ezo design za ddala. Ebyo byokola bya ddala. Kasmaira okenda bakaddala oli malayika bya ddala